music.org.
I was thinking if it been it, I was patanish. Unganish. Ugonzi chumbani. Mambo kufanya siri nye mna ya vunjish. Shemu ujue. Anakupenda mwenzi ya kundue. Misipendi umwache alie. For you. Sambona imejirudia jana. Ampatani. Chapa na vibao Ukiona umechoka we mrudishe kwao Na kuombea mema mtunza shemu na wanao Usipo mtunza si watakupiga bao
Na mkigombana sijili tena Leo mwanzo na mwisho sishughuliki tena Na mkizozana sijili tena Leo mwanzo na mwisho
Nawaza nawaza Vipi nitakabili mambo
Kutwa na kesha silali Mawazo chungu zima kuna nejali
Ona mama amina Ugomvi ulizidi ya katemwa Kwa tutabata bima
Mwala
imkizidi jana Ampatani Amwelewani
Nispendi kona mnazio nuniana
Shem Ampatani Amwelewani Sige siku tofika mkachapa na vibao Ukiona umemchoka we mbunishe kwao Kuombea mema mtunza shemu na wanao Usipo mtunza si watakupiga bao
Na mkigombana